Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna hirbuu seena qabeessa kan Donald J. Trump pirezidaantii ta'uun raawwatan kan amajjii 20 bara 2025 geggeessamuuf qindaa'e sagantaa addaa kan isin keessummeessu an Tujubee Horaati. Sirni hirbuu seenuu pirezidaantii kan United States bara 1789 jalqabame. Donald Trump pirezidaantii United States 47ffaa ta'uudhaan hirbuu seenan. Seenaa kana keessatti pirezidaantiin ituu walitti naansin marsaa lama innaa tajaajilu kun isa jalqabaati. Pirezidaantiin marsaa lama walitti naansin tajaajile kabiroon Grover Cleveland turan. Bara 1884 keessa pirezidaantii 22ffaa ta'uudhaan yoo tajaajilan deebisanii bara 1992 keessa pirezidaantii 24ffaa ta'uun tajaajilaniiru. Kallattiidhaan gara sagantaa keenya har'aatti dabarraa sirni hirbuu seenuu pirezidaanti Trump kan har'a geggeessamu laalchisee maal maaltu deemaa jira? Waahilli koo Tigisti Gammee kanarratti ibsa addaa naaf kennuudhaaf na waliin jirti. Gara Tigistin isinitti dabarsi. Tigist.
Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa, amma haala amma jiruun pirezidaantiin filataman pirezidaanti Donald Trump haasaa gochaa jiranii qophiin kun gaggeeffamaa jiru Capitol Hill mana maree United States as studio VOA irraallee fagoon taane keessatti gamaa gamana jirra. Haasaa gaggeessaa jiranii egaan yeroo duriitiin yeroo kanaan dura sagantaan gaggeeffamaa turetti alatti Capitolii fuulduratti ture sagantaan kun barana garuu sababa qorraa fi cabbii hamaatiin qophiin kun keessatti gaggeeffamaa jira. Tujubee egaa kanaan dura namoota 2,000 ol an hirmaachaa turan amma waan keessatti ta'e qofa nama 600 gara 600 qofatu hirmaachaa jira. Egaan akkuma na duuban dhageechan amma haasaa isaanii yeroo godhan namoonni ka'anii harka dhahaa dhaggeeffachaa jiranii. Pirezidaanti Donald Trump yeroo lammaffaatiif an filamani kun seenaa addaa an hojjetan isaan taasisa. Keessumattuu akka duraan Tujubeen jette addaan walitti aanee odoon ta'in jechuudha. Inaaguration yookaan immoo sirni hirbuu biyya kanatti United States'tti yeroo gaggeeffamu kuni yeroo 60ffaati. Barana mata duree Our Enduring Democracy jechuunis dimokiraasii keenya dandamate jechuudha. Mata duree jalatti gaggeeffamaati jira. Haasaa kanaan dura isaan dura godhame keessatti akka dhageenyatti wanna ka'an keessaan baranaa an adda isa godhu immoo harri guyyaa sirna qabsaa mirga namumaa ittiin beekamu Martin Luther King guyyaa isaarra oolee kunis amma tokko adda akka isa godhu an himame. Egaan dimokiraasiin biyya kanaa waan hunda dandamachuusaa an agarsiisu. Fakkiin biraa immoo pirezidaantonni kanaan dura pirezidaant Bill Clintonii qabee pirezidaant George W. Bush, President Barack Obama, akkasumas pirezidaantiin har'a aangoo gadhiisa jiran Joe Biden dabalatee haati warraa isaanii hundi kan Obamaatiin alatti hundi an irratti hirmaatan ta'uu dimokiraasiidhaan namni filamee ergamoo hee biyya kanatti aangoo karaa nagahaatiin walirraa fuudhuun kuni mallattoo guddaadha. Egaa wanni deemaa jiru kana akkuma deemaa jiruun immoo ittiin hin biraan gahuu itti fufnaa. Egaa pirezidaantii filataman Donald Trump wajjiniin haati warraa isaanii Melania Trump akkasumas maatii isaanii ijoolleen ijoollee isaanii hundi argamaniiru. Qophiin kun itti fufa. Kana fakkaataa mammaattoonni jiru.
Galatoomii Tigisti, hordoftoota keenya amma immoo gara sirni hirbuu seenuu itti geggeessamu bilisa mana maree bakka bu'oota uummataa Capitol Hillittan isin geessa. Waayilli koo Mitikuu Faqaadu sirna kana hordofuudhaaf achitti argama. Mitikuun yeroo ammaa maaltu ta'aa jira?
Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth.
Haasaa dhageessisaa jiru. Akkuma waahilli koo Tigist sila dubbatte pirezidaanti Trump yeroo amma guyyaa jalqabaa aangoo qabatanitti guyyaa 100 isa duraa keessatti kan isaan hojiirra oolchan seera cimaadha kan jedhame keessaa tokko sirna immigireeshinii cimaa ta'uusaati. Kana ilaalchisuudhaan namoonni bakka adda addaa jiran yaaddoo kanneen qaban jiru, kanneen immoo yaada adda addaa dhiyeessan jiru. Isa kanaaf haasaa isaan yoona amma yoonaatti geggeessaa jiran keessaa tokko isa kana.
If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought
ትግስት ካረረቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያደሳን ኤሰን ከሳ ከብሮዋን ተደብልቱ የነቀባቴ ያደከ ኑፊሪሜ
ቶሌጋ ዳወቶተ ኬኛ ፊል ሆዶፍቶተ ኬኛ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንቲ አፉርታሚ ቶርፋፋታውዳን አንጎ ቀበተኒሩ ስርነ ህርቡ ሴና ጅራን አኩማድራንጀኔ ሀረገነመ ዱጋድበቹዳ አኩማንድራንጀደ ሴና በየከና ከሰት ዲሞክራሲን በከቀቡ ስርነ አንጎ ወልራ ነጋሃን ፉዱ ኩን ቀቡ አገርሲሱዳ ፕሬዝዳንት ባይደን ይፊሃት ወራሳኒ መሰራ የሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋይት ሃውስ ቲ ትራምፕ ይፊሃ ወራሳኒ ሲማታኒ ኮታ ኩን ማነከሰኒ በገዴቢታኒ ዱፍተን ጀደኒ ኢሳንሲ መቻቱራኒ ወነከና ኩን የሮባየ ቢየ ባየ ከሰት ወነበረበይ ሚቲ ኤጋ ኩን ፈከኙማ ጉዳ አከቀቡ አንሂመመ ከነመለስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወጅኒን እቲ አናሳኒ ጄዲ ቫንስ ሐራ ስርነ ህርቡ ሴናኒ እቲ አና ፕሬዝዳንቲ ታአኒሩ ኤጋ ሴናን ብራን ሃቲ ወራንሳኒ ሂደ ደለተ አፍሪካ ቢያ ኢንዲ ዋን ቀብዱፍ ካን ጄዲ ቫንስ እቹዳ ሃቲ ወራሳኒ ኩንስ ዱበርቲ ዱራ ሃደ ወራ እቲ አና ፕሬዝዳንቲ ታቴ ቢያ ኢንዲ ሂደ ደለተ ቀብዱ ሺታሲ ሴራ ኤጋ ሴና ባይት ሆጀ ተማጅ ረጀቹዳ ገመከናን ወንቶት ሐራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጀዳን ከሳ ቢይቴኛ ኢንካባጀምቲ ሂንጉደቲ ሂንደጋግዲ ጀዳን ኤጋን የሮ ድርጎማቱራኒስ ዱላ ነፈላጣ ሳንረት አሜሪካ ፈርስት ኦከንሞ ዱርሳ አሜሪካ ዋንጀዱ ዴምሳቱራን ትጁበ የኩማ በከሙ ሰነራ ወን ደበሉ በርባዶ ጅራቴ የሮ ምትኩ ኤጋጅሩት ምትኩን አችቲ አርገሜ ፉንዱራ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒታል ሂል ጅራ እሳ ፊዱ ዳፊ ቴክኒካሊ ረቶጀቻ ጅራኔ መስቲ ወን ጀቶ ጅራቴ
ኤጋን አንጋ ምትኩኒ አቼስ ኑ ዴብኡቲ ስርኒ ህርቡ ሴኑኩን ከነኒ ጀልቀበይ በራ ዲበኩ ተርባፍ ሰደ ተሚ ሰገን ፕሬዝዳንት ጀልቀባ ጆርጅ ዋሽንግተን ራካኤቲ ስርና ህርቡ ሴኑፊ ከስሞን ድፋን ሰነተሮታ ሚኒስቴሮታ ሀወራ ፕሬዝዳንት ተድራኔ ማቲሳኔ አከሱመስሞ ከነን አፈረመን ወልማገል ነሞተ ገረኩመት በተኮፊ ኩመተኮፍ ዲባ አፍሪካ አንቱ ቢልሰማናማሬ በከቦታ ከሰቲ ወልገ እጅራይሮ አማ ትኬቲኒ ቲኒ ኡልሴናን ገረኩማ ዲባለማፍ ኩማ ዲግደማቲ ኦሊት ነማፍራብሰሜ እጅራ ቆራ አየሮ አማ ሙደቴን ከንከ እገሩ
ቶሌ እጋ ዋንተ ኩጅቹዳ ከገራ ሰገንታ ተአንቶ ዶንደርቢን ዋን ሐራሃ ሳንኬ ሳምብራን እጋ እሚ ብራን የሮ ድርጉመን ፕሬዝዳንት ፍለተመን ዶናልድ ትራምፕ ረቲ ዱበቻቱራን ዋይ ዳንጋ ዩናይትድ ስቴትስ ከበች ሺሱቲ ሐራ ዳንገን ከነረቲ ላልችሴ አጀጃ አተተማ ወከንሞ ኤክስኪቲቭ ኦርደር አንጀደሙ ነመለቴ ሳ ዳንገን ኬኛ እንከበጀማ ሐሪ ዩናይትድ ስቴትስ ፍ ጉያ ብሊሱማቲ ጀደኒሩ ሀሶፍኒ ኩን አማ ዴማ ዋንጅሩፍ ዋን ማዴሙ ስንትማራ አማ ሞገራቱ ጁቤ ሲንዴቢሳ ሰገንታ ይታንፍ
ቶሌጋ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ሰገንታን ኬኛ አኩመት ፉፌት ጅራ ህርቡ ሴኑዳን ከንጅሩ አማሞ ሴና ዶናልድ ትራምፕ ላልች ሱዳን ገባሳ አዳ ቅንዳይ ቀባ በፈቃዱ ቱዴሳ ገረ ሰነተን ሲንደበርሳ
ዶናልድ ትራምፕ ማታን ኢሳኒ ካን ኢረዴቢ አኒ ፍላተማኒ ሐለ ከናን ዱራ ሂምቤ ከምኔ ፊ ሰገሌ ጉዳዳኒ አከታዬ ዱበታኒ ፕሬዝዳንቲ ኬሰኒ አፉርተሚ ሸነፋዳ ፊ አፉርተሚ ቶርበፋ አከንታው ከበጃ አደታ ኤኒ ነፍለቹ ኬሰኒ ፊ ለሚሌ አሜሪካ ነፍለተን መራ ደንገለቴ ፈዳ ማቲ ኬሰኒ ፊ እግሬ ኬሰኒ ፊ ነሎላ አማ አሜሪካ ጀብዱ ነገቀቤቲ በዳቱ ኢስኒ ፊ ኢጆርሌ ኬሰኒ ፊ መልቱ ምርከኔ ሲኑቲ በቆና መሌን ኦጀዳ ጀዳኒ ዶናልድ ትራምፕ ገረ አንጎቲ ዴቢኡኒ ትራምፕ ኢጀኖ ኢሳኒ ኢሳ ጋፊወን ጋፈተመኑፊ ዴቢ ኢሳኒ ሂንተው ጀቹዳኒ ከነን ወጅኒን አከተየ ዱበቱ ቲንጠልቶኒ ራስቦየትነሪ በሩ ኒውዮርክ ታይምስ ራም አከስ ጀዱ ወንቲ አርጊቱ ነማ ኦበኖ ኦፊረቲ አመንታ አጃይባ ቀቡ ነትፈካት ትራምፕ ጥየፈነ ነማ ሀወቹዳፊ ወጂ ደልደላ ከሰት መቃውፊ ኦላንቱማ ዳኒ ሙሊሱረቲ ቻላኒ አርገመኒሩ ነሞተ ሚሊዮን አትለከዋመኑ አከመቃሳኒ ቤከኑ ታሲሰኒሩ አታውመሌ ሚልካይነ ከነዱበሲ ረኮወን ቱራኒ ዳበኒ ዮካን ካምፓኒ ኒሳኒ ከሳራ ከሰሴኑ ዳኒ የሮጃ ሞቱማ ብረቲ አከገልማው ታሲፋሜራ ትራምፕ ሰገንታ ቴሌቪዥኒ ዘ አፕሬንቲስ ጀዳሙኒ ዴቢያኒ በየነቹ ደንዳአኒሩ ኩኒሲ መቃሳኒ ቤክሲሱረቲ ጋይ ጉዳ ኢሳንታ ባታንኬሳ ኢሳቶኮ Achuma raka udaniga kani yerojal kabati fim presidenti United States ta ufim akadur gomajiranu kan beksisan.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Kabajam tota, presidenti United States ta ufim ifati dorgommi kesa senenjira. Ammasi biye Kenya akaguddatu gochufi de majira jeran. Kormani guddan yemu presidentumma isani isadurake saturetoko dibe COVID kure sagaliti. Akatala lillu bubararu jalkabamu safisaniru. Garummo keka surani. Yemu namottani milioni sagalta anu dibe koronatini kabamani namottan kumadibbala mafi kumasodduma gultaan duanittim Donald Trumpi masara White House bahani. Erga wajira bahani boda Donald Trumpi himannan yakka heddun isani ratidiyate jira. Wagadarbe yali ajecha isani ratti agama me la majala milikaniru. Kungaru walitti uvenya de girtota isani wajin kabanu chalati jabese. Erga Trumpi dirre siyasa irratti olbani bodam. Siyasna Amerika akakanan durata ehimbeku kanjede. Gabasni tina trini itini VOA dafi koppae kun. Akku makanani nammi altokko yada. Arti debiani dufujadu namottan biro wajjinini barresani sena Amerika kesatti wan adda erga ujjetani bodam gara angotti debi uisani ipsa.
Gabaasi keenya sirna hirbuu seenuu jee Donald Trump itti fufee jira. Waa'ee imaammata Pirezidaant Trump sagantaa gara boodaa keessatti itti deebina. Hiriira deeggarsaa kan injifannoo isaanii ilaalchisuudhaan dilbata kaleessaa galgala waltajjii Washington Arena jedhu keessatti geggeessame irratti deeggartoota isaanii kumaan lakkaa'amaniif haasaa dhageessisaniin seera immigireeshinii cimaa guyyaa jalqabaa aangoo qabatan hojiirra akka oolchan himaniiru. Waa'ee imaammata isaaniillee hanga tokko tuqaniiru. Kanarratti ammas bafaqaadun gabaasa qindeesse qabaa kuno.
Donald Trump dilbata kaleessa amajjii 19 bara 2025 as naannoo magaalaa Washington DC tti deeggartoota isaanii 1000 lakkaa'amaniif haasaa taasisaniin guyyaa jalqabaa waajjira seenanu godaantota irratti daangaa cimaa akka kaa'anu ibsuudhaan waadaa giddugaleessa duula filannoo pirezidaantummaa isaanii saffisaanii akka raawwatan dubbatan.
By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt.
Bor galgala yommuu aduun lixxuu jalqabee weerarri biyya keenya irratti raawwate ni dhaabata.
Jedhanii hiriira yookiin walgayii dhaadannoo irra deebinee Ameerikaa haguddisnu jedhu jalatti qophaa'e kanarratti. Trump haasaa isaanii kana keessatti dura na filadhaa isaanii irratti waadaa galan isa seenaa United States keessatti godaantota miiliyoonatti lakkaa'amanu biyya hariyachuu irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Namoottan baay'ina akkanaa qabanii biyyaa baasuun yeroo dheeraa kan fudhatuu fi baasiin inni gaafatus hedduu akka ta'u gabaasamaa jira. Hiriira kanarratti haasaan taasifame haasaa duula na filadhaa Trump isa bara 2016 taasifameen kan wal fakkaatu yommuu ta'u akka pirezidaantii duraanii fi kan fuula duraatti dhaadannoo himannaa dhugaa hin taanee fi waadaa bal'aa fi walmakaa dabarsuudhaan deeggartoota walitti qabamanii kan gammachiise akka ta'es gabaasameera.
But starting tomorrow I will act with historic speed and strength and fix every single crisis facing our country.
Borira egalee saffisaa fi humna seena qabeessa ta'een socho'ee tokko tokkoon rakkoo biyya keenya mudate hunda nan sirreessa.
Jedhanii Donald Trump haasaa isaanii kaleessaa kana keessatti.
Sirna hirbuu seenuu pirezidaant Donald Trump ilaalchisee xiinxala gama isaanii akka nuuf kennaniif keessummaan of biraa qaba. Keessummaan koo Dr. Henok Gabbisaati. Dr. Henok baga nagaan dhuftan. Sirna hirbuu seenuu fi haasaa pirezidaant Trump kan akkamittiin ilaaltan?
Haasaan kun akkuma ammaa agarre haasaa baay'ee humna adda addaa of keessaa qabudha. Wanna hojjechuu deeman pirezidaant Donald Trump kan isaan itti beeksisanidha. Waa'ee daangaa ilaalchisee akkasumas immoo waa'ee diinagdee ilaalchisee poolisii qaban yookaan tarsiimoo qaban kan isaan lafa kaa'anidha. filannoo darbirratti maandeetii uummanni naa kennedha. Maandeetiin kun immoo haalli biyyi kun itti deemaa jirtu baay'ee rakkisaa waan ta'eef dudduubatti ofirra deebisuu nurra jira kan jedhu dubbatanii waa'ee hariiroo uummataa, waa'ee jeendarii waan adda addaa ibsanii guyyaa har'aatii kaasnee poolisii adda addaa tarsiima adda addaa kaa'uuf akka deeman kan isaanitti himanidha. So wannuma kaampeenii kanaan dura argine walitti cuunfaasaa kan isaan amatti dhiyeessan dhachuudha kan dhageenye.
Egaan imaammata Doonaald Tiraamp waa'ee imaammata isaanii waan adda addaa dubbataniiru, waadaa seenan qabu. Fakkeenyaaf kan amma akka seera immigireeshinii cimaa namoota hedduu rifaasise. Imaammata kana amma dubbatan hojiirra oolchu jettanii yaaddu maaliif? Pirezidaantota yeroo hedduu yeroo sirna hirbuu seenuu isaanii waadaa hedduu seenu. Hagam hojiirra oola jettanii yaaddu?
Baay'ee hojiirra oolu danda'a. Wanni baay'een keessumatti waa'ee daangaa ilaalchise. Pirezidaantiin akka heera biyya kanatti aangoo guddaadha qaba. Executive order kan jedhan kun aangoo yookaan immoo meeshaa itti pirezidaantonni waan baay'ee hojiirra oolchanidha. Gan biraatiin fakkeenyaaf waa'ee green economy irratti waan inni dubbate jira pirezidaant Tiraamp jechuudha. Akkuma yaadattu waggaa afur dura yeroo pirezidaantii ture Paris Agreement keessaa biyya kana baasee ture. Amma erga warri kaan dhufanii immoo itti deebi'an sanarratti amma faala qilleensaa walii wal qabate. So kun executive power biyya kanaati yookaan immoo humna aangoo siyaasaa hojiirraa hojjetutti. So waan isaan dubbatan kun baay'een isaa hojiirra ooluu danda'a. Real time effectii qabaachuu danda'a jechuudha.
Addunyaa kabroo fakkeenyaaf amma haala waa'ee faalama haala qilleensaa irratti battala waliigaltee Paaris keessaa kanaan duras akkas godhanii turanii yoo isaan ba'an inni kun addunyaa kabroo irratti dhiibbaa akkamii fidaa yookaanis immoo deebiin addunyaa kabroo irraa kana laalchisee dhiyaatu maal ta'a jettu?
Hariiroo dippiloomaasii Ameerikaan biyyoota ollaa yookaan immoo biyyoota addunyaa wajjin qabdu ni miidha. Obviously yeroo akkuma beekamu diinagdeen yeroo ammaa. Gara fossil fuel irraa gara diinagdee green economy'tti kaca'aa jirudha. Fakkeenyaaf pirezidaant Baayden yeroo turanitti electric vehicle yookaan immoo EV kan jedhan bituun gara maandeetii gara dirqamaatti dhageessaa turan pushii gochaa jiru. Amma yeroo ammaatti garuu pirezidaant Tiraamp dhufanii namni makiinaa barbaade bitachuu akka danda'u green economy wanni jedhu hafee drill baby kan jedhu sanallee hojiirra akka oolchan asumarraa zayitii baasnee akka gurgurru qabeenya keenya akka dabalu kan jedhudha. Kun hariiroo Ameerikaan biyyoota keessumatti biyyoota Awurooppaa keessa warra Scandinavian countries jiru kan diinagdee green irratti cimoo ta'an waliin waldhabdee akka uumuu danda'udha kan ilaallu jechuudha.
Deeggartoota isaanii keessaa tokko Elon Musk konkolaataa warra elektirikii oomishan keessaati. Innaa isaan ejjennoo akkasii fudhatanii. Gara sanaan maal mee gabaabaadhumatti maal ta'a?
Dhugaadha. Kun baay'ee qabxii bareedaadha. Elon Musk kaapitaalli isaa gara biiliyoona 433 achi keessaa konkolaataan Teslaan inni oomishu wanna xinnoo tokko. Inni Starships akkasumas immoo Colonization of Mars kan jedhu achirrattidha. Hedduu kan inni baajata isaa spend godhu. Tarii waldhabdeen isaan Teslaan electric vehicle dha obviously garuu waldhabdeen sun wanna ideological disparity guddaa wanna uumamiti. Wanni isaaniin tokko godhu, wanni isaanii walitti fidu wanna hedduudha qabu. Waa'ee soosaayitii, waa'ee hariiroo hawaasaa, waa'ee jeendarii kana ilaalchisee waan baay'eetu isaanii walitti fida. Akkasumas immoo extra terrestrial kan jedhan yuunivarsiitiin exploration gama sanaan jiru irratti hariiroo guddaadhaatu walitti dhufuu danda'a yaada jedhuun qaba.
Dr. Henook Gabbisaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Amma gara sagantaa keenya itti aanutti ceena. Sagantaa keenya gara boodaa irratti waa'ee Doonaald Tiraamp ibsuu inuma itti fufna. Qophiin kanatti aanummoo gara injifannootti kan isaan geesse maal faarratti ka jedhu gabaasa qindaa'ee qaba. Kunoo.
Yaadi ummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidaantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argataniin sadaasa shan mormituu isaanii itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa, dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
They came from all corners, union.
Isaan golee hundarraa dhufan. Waldaa hojjetootaa irraa kan hin taane, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, idda dhalata Arabaa fi muslimota America ra dufan namun duma qamna turre
jia camsa ke sagalme daldala sobatin yimanna yakka cima sodome afrin kanimatan trump am wogota digdama keset kadimama presidenti republicano ta keisa sajal qaba sagale ummata anjifatan taani jiru samuel abrams college sara lawrence ra akasjed
why some candidates are teflon covered
malif kadimama tokotokko qegno kan kachachelli sani kana gugamantai kan kanimmo na gugamne galmen donald trump fakkenyaf amanamu madabuf rakole yakka tokotokko timattane bekamti san qabani mine
wanti mattane hafe erga radde biudan trump wogotaf filattotaf dabarsa turanida
and that is i
sanajechun sidaga wallan sonkenaf gala halun gari akantane amma dandame nanu badda sigargarus number bada alla kasif salpatun number bada kajeru presi akasumas medialen waye wanjechota inegamne inni dubbate tokotokofi kanonda dubbachu jallatu garu umaratti ergan american adursitu american first jeru baye cimatera
dulli filanno yero heddu kara sabayma podcastitin dawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizona State University irraa Tom Riley akkas jedhu.
Dargaggoota irratti fuuleffatan, kanneen sagaleen kennine irratti fuuleffatan, namoota dhuunfaa beektaa, qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan, kunis bu'aa argamsiiseera.
Dubartii gurraattii ta'uun Harrisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha. Tilmaamuun rakkisaadha.
This really had to do with race and ethnicity or
ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu ergaan Trump ergaa Harris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Trumpiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Dora Makor gabaasteetti.
Hordoftoota keenya ammas gara Dr. Henokittin isin deebisa. Filattoonni baay'een kanneen sagalee kennan jechuudha. Pirezidaant Tiraampiin kan isaan filatanii fi yaada uummataa walitti qabamirra hedduunsaa dinagdeedha. Dinagdeen kufaa jira, nuyis immoo dinagdeen keenya gad deebi'aa jira ka jedhudha. Pirezidaant Tiraamp isa kanarratti hagam erga filatamanii booddee uummataaf bu'aa buusu jettanii yaaddume yaada gama keessanii gabaabinaan.
Dhugaadha. Namoonni isa filatan hedduun namoota gara hiyyummaa keessa jiraatanii abdii kan dhabanidha waa'ee dinagdee biyya kanarratti. Akkasumas immoo qaala'insi gabaa biyya kanaa infileeshiniin rakkoo guddaadha uumaa ture. Akka Pirezidaant Tiraamp kaanitti poolisii inni sila dubbate 2-1 yoo ilaalle fakkeenyaaf waa'ee Foreign Revenue Service kan jedhan biyya alaarraa galii argannu establish goonaa. Kanammoo kamiin argannaa taarifiidhaa fi taaksii impoozii goonaa. Kan jedhudha kontarii galii dabalataa biyya kanatti fiduu danda'a. Lammaffaan immoo diriir beebii diriir kan inni jedhu kun ooyilii yookaan immoo zayitii biyya ofii keessaa baasuun kun walzii yookaan qabeenya biyya kanarratti dabaluu danda'a ta'a. Yaadatti yoo ta'e waggaa afur dura yeroo pirezidaantii ture gaaziin gaalaniin tokko gara dolaarii tokkoo fi 180 galee ture. Tarii kun na short term yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Garuu yeroo dheeraa keessatti green economy kan jedhan kanaaf climate change kan jedhan kanaaf maanni hiikaansaa kan jedhutu nama sodaachisa malee. Jijjiiramni akka argamu gaaffii ni jiru.
Dr. Henok Gabbisaa ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffannaa. Ammas gabaasi keenya itti fufuu hordoftoota keenya oduu gabaastonni VOA lammiiwwan Afrikaa biyyoota adda addaa keessa jiraatan aangootti dhufuu Pirezidaant Tiraamp ilaalchisee yaada qaban gaafatanii jiru jaallannee dhiyeessa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti hordoftoota keenya yeroo ammaagaa Pirezidaant Tiraamp hirbuu seenuudhaan waadaa seenaniiru aangoo qabataniiru sababa ta'ee fi uummati hedduminaan arriina waltajjii yookaanis immoo arriina Waashingtan keessatti wal ga'e deeggarsa isaaniif qabu dhageessisaa jira yeroo kanatti kanaaf
Namoni biya addaddarad fan kutale United States addaddarad fan de girtoni sani qorra habake selle dabatani de girsa President Trump if qaban yero ammat e sajru mamata President Trump dinagde ilalchise sani fkenen kana hunduma ilalchise deggirsa sani agesi sajru amma gara yada ummata lamiwan Africa ra walit qabamit debar
Namoota yaada isaanii kennan keessaa Saamii Kippenbool Keeniyaarraa akkas jedhan.
The world is crying. We are not only looking at Gaza strip where the Palestinians are.
Addunyaan bo'aa jirti. Nuti galoo Gaazaa bakka Palestinoonni jiran qofa ilaalaa jirra miti. Ajjechaa Koongoo keessaa, ajjechaa Sudaan Kibbaa keessaa akkasumas sarbama mirga namoomaa biyya keenya Keeniyaa keessa jiru yaadachaa jirra. Kanaaf nuti mootummaan Donald Trump mirgi namoomaa addunyaa guutuu irratti akka eegamu mirkaneessuu irratti caalaatti akka xiyyeeffatu eegaa jirra.
Nasraa Abdul Kadir Muhaaddiin Somaaliyaa irraa yaada kenniteen.
Africa is a continent with immense potential brimming with opportunity for growth, innovation and.
Afrikaan ardii dandeettii guddaa qabdu carraa guddaa kalaqa akkasumas walta'insaan guutamteedha. Bulchiinsi keessan waan hariiroo saboota Afrikaa waliin cimsu keessattuu gama akka daldalaa barnootaa misooma irratti akka hubatu abdiin qabaa jette. Chibuuke Ekezeezi Naayijeeriyaa irraa yaada kenneen.
We are very very glad. We are happy that Donald Trump is coming to power.
Baay'ee gammadeera. Donald Trump gara aangootti dhufuu isaatti gammadeera. Akkasumas guddina teknoolojii deemaa jiruuf waaqayyoon an galateeffadha. Akkasuma Elon Muskiif. Duula na filadhaa tokko keessatti Elon Muskiin argeera. Akka hojjetoota duula filannoo isaa keessaa tokkootti. Kanaafuu sun yeroon hojii jalqabu isa gargaara. Yoo konkolaataa humna aduun hojjetu sana hunda oomishuu danda'an. Beektaa teknoolojiiwwan dhala namaa gargaaruu danda'u wantoota nu barbaannu keessaa kunneen akka dhufu ni eegna. Kanaafuu nuti afrikaanotas jirruu fi jireenyi salphaa akka nuu ta'uu fi isatti amanna akka inni kana taasisu amantaa irraa qabna.
Ames Karanja Keeniyaa irraa yaada kenneen.
Now I hear your agenda is to make America great again. That's a good agenda.
Ajandaan keessan Ameerikaa ammas guddoo taasisuu akka ta'e nan dhagaa. Sun ajandaa gaariidha. Tarii Ameerikaa ammas guddoo gochuun akka danda'amuuf ammas addunyaa fi keessaa qabaachuu akka danda'amu sitti munan danda'a. Karaan Ameerikaa deebistee guddiftu tokko baasii jireenyaa hir'isuudha. Ameerikaanonni nyaata akka bitachuu danda'an gochuudha. Lammiilee keenya waliin daldaluudhaan afrikaanota waliin daldaluudhaan Ameerikaa ammas guddoo taasisi. Kun taanaan nuti bu'aa argannaa uummanni keessanis mi'a gurgurtaa bitachuu danda'a.
Grace Kamau Keeniyaa irraa akkas jetteetti.
We wish to urge him in his quest to make America great that he.
Waan isa gaafachuu hawwinu Ameerikaa guddaa gochuuf carraaqqii taasisu keessatti Afrikaa deeggaruu itti fufuusaati. Kunis karaa sagantaa kan akka misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaan qabdu yookaan USAIDiin hojii gaggeeffamaniin Afrikaa baay'ee waan gargaaranii fi. Sadarkaa jireenya uummata Keeniyaa fi uummata Afrikaa fooyyessanii jiru kanaaf akka itti fufu hawwinaa jetteetti. Abdiraahmaan Roobalee Moqdishoorraa yaada kenneen.
President Trump, I urge you to recognize the immense potential of Africa.
President Trump dandeettii guddaa Afrikaa keessa jiru uummata ishee qabeenyaa ishee carraa ishee akka hubatu ni gaafanna. Afrikaan michummaa United States barbaaddi. Garuu tumsisuun walkabajuuf walqixxummaa irratti ijaaramuu qaba. Yoo Ameerikaan ijaarsaan bobba'uu dadhabde saboonni Afrikaa humnoota biroo irraa deeggarsa argachuun dhiibbaa Ameerikaa hir'isuu danda'a. Ameerikaan Afrikaaf Somaaliyaa haqummaa fi walqixxummaan akka laaltu nan gaafadha. Wal wajjiin hojjechuun bu'aa gammadachuu guddisuu dandeenya.
Waayillaan koo hojii akkasumas keessummaa keenya Dr. Henok Gabbisaan galateeffadha. Qophii addaa sirna hirbuu seenuu Pirezidaant Tiraamp ilaalchisuudhaan qindeessine kanarraa kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.